When you say I'm gonna do many things I do for you, oh, cause I love you. When you pass all eyes on you, my heart I've given you. It's a night you are only my move. I can't do anything but to you. Atoseme ila shaka misina, usiteme basi meza masima. Oh, basi nipe maji ya kisima. I wish to we wote leo dina. Oh, ya nume ni bambao, wende sambambao. Kwenye kitanda ni noma, napenda ukini kandao. Ukirambao, unaboda ndani noma.
Yani tiriri, tarara.
Toto Empire Kidi Awe Blasel Mando Awe Esera Di Mabelo Best I'm calling wow Video Boy Kilanga Music Zija Awe Jesa Wasel Me One Nines Again
Haibo Nasema Ti Atingisha Wapo zungusha Kafipa funulie kweli kawa wanabisha ati Atingisha Wapo zungusha Kafipa funulie kweli kawa wanabisha Mama za mtandi Imane za mtandi Unanyesheke za mtandi Imama za mtandi Unanyesheke za mtandi Haibo J Rocky Nisalimia J Junior Awasewa saba sabini Nikiwa nakubali wasewa Lodi 90 Wase wa Torino, awase wa Mario Keri Chama Babaru China, mtu mzima wewe